naoni kwa kumbonga zimeja. Aya, unamsifia suri jisa na voji wakuba, tena kwa makusuri kisa misijui kuna. Hata six pack za utile nazo zinakuchanganya, zangu nine pack ni zabure kitanda nina waya waya. Nitakuwa marufu kama diamond, baby wangu ngojea, ngojea. Niwe kama susu, nipete kote ndani ya pony, baby ngojea, baby ngojea. Niwe kama Lupita, dunia nzima initambua, baby ngojea. Ah, wacha mapepe, hafsi kurupuke, na ye panga ni Mungu, ngojea. Oh baby, baby ngojea. Juzili ni fasi kuna show ya chikuze, unapenda na vaimba tena hili nisipuze. Tena nakudadisha na sakezo rasta, masikini richi kicho changu kama mbata. Unataka ni nini daily, story za kwanza ni changanyi. Kuwa makini baby, ndoto yangu itakujanga. Choko choko za kumupenzi zipeleke fa, sipo chunga utaniona pa. Nitakuwa marufu kama diamond, baby wangu ngojea, ngojea. Niwe kama susu, nipete kote ndani ya pony, baby ngojea, baby ngojea. Niwe kama Lupita, dunia nzima initambua, baby ngojea. Ah, wacha mapepe, au sikurupuke, na ye panga ni Mungu, ngojea. Oh baby, baby ngojea. Mjini ni shule na moji chunge konza, yere here chako mwisho utakujombuka. Yelile oyoyo mama yo aya hola hola, yeye amzipiga biti na vinanda yo aya aya o
aya. Nimetengeza njia wengine wapite, chunga sana neza geuza njia utapotea. Wanamwita Amzi wa leo, Amzi producer, au kipenda bichiri, au sio fire, watanyoka tu. Baba Tame the big boss, eh? Wanamwita BK kila mnyama sniper, hatari sana